Yeah, I know you're wondering ukuthi umapaputu yebukthulile kwenzakalani. Aba brutes nabo brats nabo fucker sebazothula.
Abathula.
Direction nje yami. Shanga
shanga su.
Kwamanyamaswe mabafika labafika labafaka imibono ababetha abagaphi labakhuluma inyongo
yeba yake mina Theva ngizobafaka isampolo
ubeka kahle mina Theva ngithi ngikhamuke Jose kangiphusha ngiphutha Gauteng mabone
abasho
lapho the visit ezenzeka khona
mongena ngqondo manje uyeka ngithi danku zobona
saso
salabo lova ngithi scoop ungenzani
labo Theva bokhuluva ngithi khuluma bani
bika zamagwane scoop umdala tente manje